in my presence. Wahinduye byinshi muri nye kuva nakumenya ubu ndi mushya amaraso yawe meza antemba mu mitsi ibyo ni ihame Nari kuzapfa nishimye Iyo naza kukumenya Nukuri Undimo, umbamo, undimo Mumara surimo, umbamo Undimo, nukuri Tereza undi mo Mumara sunga mo undi mo Nukuri Surimo umbamo undimo nukuri mubitekereza undimo mumara sumbamo undimo nukuri hehe no kongera kujarajara Shaku wandimewe Kuko ndamubonye Imyaka myinshi nibaza Ukazaba meze Amatsiko arashize Uri rumwe mbavu zanjye Jingo rwanje si shidikanya yehe urudashira nsezeranye imeti bifashe biguhamize yehe undimo umbamo undimo mumara surimo umbamo Mm-hmm.